And way are they eight zinc map nagay and like is so bidang yum to the there is in topper ke jeteng ibulkan taso is in are they diaren I think in is in dalke king freedom aduga dantan kudigi markasna are they is in waqti dheer tawbar ke jeteng war dulqaad badan mujine wayna markaati ku eena meel ray comfort galbeed oo aanan meel ray ciidanka tiyaglu roogi inni aragday isin guul badan hawayday oo cadawga arday ku dheereeyteen aan hareeraha degmada tiyaglu isugu un ogna meel ray wal badan oo taasiraade badan iyo isin ku dhimiin way hubnaa in arday taasiraati hopeless in sheen inisi cadawga meelo isku dumaa isin ku taba kala doontaan markii isin dhamaaytaan deegaanada kale ee gobolka bokol unun way isin balan qaadanayeen in arday baahidinka aan unun isin dadii doonaa markaas in si la dal tagnaa doon saaragday dadka keen iyo umadan aan ka noolaato nabadgelyo iyo arday aan kalsooni isla markaas oo wlaadatan oo future land ka dhigay in arday iskooladiyo